shot in the game, ngisoze ngisathe isibafu. Wow. Mele sizodliwa and ngimene hype. Lodwa yiphupha, mina yiphila ngihem fun. Lost our life, zimbi kugcwala ama-chemicals. Lost our life, hleke ngiphila ngayo dangerous. Uchwaye kadangilile, kodwa manje ngibona hhayi. Hlezi ngi-up and down, dark nights, hhayi. Ngivuke kwayisosha mayifuni sengihlale phansi. Mangifakele umqhalo, funa isibu. Ngibukele yona ngezecima bese ngibe ngibhizi. Ngishwaye ngaso, kanti ngisiphambili. Ngidinga kimi, ke umnalo kuyona ho. Don't back up endlini yami, hangayicanda ho. Ngacela ngethuba ligquka, chitha amanzi ho. Sixhile imbashalayo nayo loyo efika njalo. Funa ukudliwa kuphela leta, ishaya ngalabo idaba. Siba shali negame, ngisoze ngisathe isibafu. Kumele sizodliwa and ngimene hype. Lodwa yiphupha, mina yiphila ngihem fun. Lost our life, zimbi kugcwala ama-chemicals. Lost our life, hleke ngiphila ngayo dangerous. Uchwaye kadangilile, kodwa manje ngibona hhayi. Hlezi ngi-up and down, dark nights, hhayi. Ngivuke kwayisosha mayifuni sengihlale phansi.